Nechali wange ghosti. Lwaki tetunyumiza ku bantu story ya feye danga bwe twabanga mu ghetto. Mu time ziri.
Time twali wabasajja twabalabako kyemanyi yali nsobi emyaka gyali na mitona yenga twawuliriza ekitiibwa twabawanga long time abaliwo tetwabazaala wanga balina obukoola batuwangako bwe ndiba nkuzeera bannagamba ndibayimbako kubanga banjigiriza mwekyo mbeebaza ddala sulubada bamulwaga ndikabaka bya ddala
kyekyenkola ntwalyange enkola
Kafina abalume nkola
Uganda nkola Somali nkola Dubai nkola Une Saudi nkola
Cheche nkola Mtwalyange nkola Mtuke nkola Mushivuka deya chene Nebaraga mufine Zimpe nkola Mtwalyange nkola
Yeah,
I'm feeling.